armed with a genius.
Kichwa kimejaa mapepe, but I know one can do me fine. Ndo maana navuta pepe, nikikapata ni chumani. Kama kitaka shisha bia na mnyosha mipigo ya kibad one army. Kakitaka bed inside you, ndo kameishia chumani. Kasije kakani chenga, na wachai washani weka. Na mimi nishakapenda, let me fire my head up, head up. Atanifanya mpaka mimi nipigane wakimtaji eh. Akiwa line kimpata tupendane asimuachi eh. Katoto kamechangamka changamka nikikao na moyo na dunda asa kalivyo waka mienesi mbona geto katatima. Kasije kakani chenga na wachai washani weka na mimi nishakapenda. Let me fire my head up, head up.
Fire my head up,
head up.
Fire my head up,
head up.
Fire my head up.
Cheki kanavyoangalia,
Katoto, eh. Come on.
Kanavyoangalia.